DJ Day. The real Street King. Your girlfriend's very best. Representing Street King Empire DJs.
Easy.
Shoulder back, everybody have to do. All your friends are bigger for your crew. No crew. Stepping at the dance, stepping at the show. In all the show. Represent where you're from, show me where you do.
Alright, slowly bounce with it. No girl I like it, but man I did it. Back in the latest style, man I steal it. Stepping at the place, everybody have to feel it. Everybody have to feel it, they show me I steal it. Run it, so me kill it, every hour, every minute. Fresh new dance, I rock, we are sell it. Brand new style in the street, me I kill it.
Kichwa nimelukisa uwanja ni mdogo mbosi mbole tulisa nishawapiga mboka na nishawamaliza na kama kuna swali unataka uliza mba hata ya kasi sisi ni kutulisa na kama ni mavela bado tunapulisa design ya kitambo na imewamaliza hakuna kujichocha na hakuna bandisa tunachesa telesa telesa untwisty chesa telesa telesa untwisty tunachesa telesa telesa untwisty chesa telesa telesa untwisty
tukimalisea.
Street King Empire DJs.
Wani mani gita kipaji changu nalipisa nipate mamita nimejishinda tu kwa kona na ngoja maneja sedo tumetisha sana kumehalibika mayday leo Johnny payday na usinite bash yako kakuna mababy mini ule musee wakumalisia yeo bakituni hewe memkatikia na hii ni time yangu sicheki na mamota usiku niko studio we uko dozo na ngolota ni mahit after hit vile tunawabonda na ibo heji na kubo we abana ulisa
tukimalisia.
Sauti sawa na hii mic imekubali. So iko power na mafans wamekubali. Swaga na yata madema wamekubali. Kuteka tamu kachipoka kikubali. Kuweka tamu atapune toli kubali. Tira kama timi na kubali. Mtina kubwa walisa kubali.
Tunakubali. 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 Confeso. Tunakubali. Tunakubali.
Nimekubali umaliza ga drinks nikifika kwenye party. I'm not a sock, nimefia tu kiasi. That's the name my tracks, aka Maddy. Kuiba chats, nimekubali. Kungara what, nimekubali. Console ikifika, mambo yote kwisa. Nifunge tu pingu tu wengine na waibisha.
Tunakubali. Tunakubali.
Jay Mamanzi, it's the NZZ Kenya Kenya's first lady. Yep.
Hi, this is Chris Kirubi.
What's up, everybody? This is Shinde from Tattoo.
Yeah, what's up, people? This is Dr. Spa, Dr. Kes Kebeko.
What up? This is Gitch Boy.
Yeah, this is Juan Fe, a.k.a. Binamu B.
What's up? This is Big DJ Sarah.
This is Eve D'Souza, and I'm hanging with my boy.
Represent your hood. Represent your peoples. This is the DJ who makes your favorite DJ pee. Hearing his name.
Yeah, this is DJ Dev, the best DJ in town.
Gana zile ziko maji zimebleki na kata maji kifika mabisi nimebleki niko fiti nimekula makuki na makeki. Oh yes baby nimesete
sete napenda ka zile zimesete jicho nyanya. Oh yeah wale wamesete zimesunga tu kwa kibete si mama wacha kukatika kwenye kete
kete wacha kujisunga tu kwa kete tunajua genge ilishani visha bete mina piga miti weni mate mina piga miti weni pate pate
pate boss hey mazo sinitoke kuna toss anataka tu niende kwake masose ma kebab yendio mkate hey boss wacha mpiga mate.
She can really get a good one.
Good one.
You got that tender. She can give you a good one.
Good one.
You got that tender. She can really get a good one.
Good one.
You got that tender. She can give you a good one.
Good one.
While I was out, was really cracking like it. Hey, that tender. I can even mean me thing. Cause she can get it. Shorty knows I ain't playing. Now she's the reason all of the fellas are saying.
This right here is Mombasa's number one DJ, yeah, VJ Bill.
Yo, manze, uni meja manze ukumbo, matrak si track ni no, ma. Temanini ama rubatini kata kiuno kamuna mashini usisi tena mija na machizi combination utachizi weka manzi poma ni peleke misini ule dema kona micro mini anakubamba piga Kiswahili kama umekwama fanya hivi nyongwa 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 Nyongwa.
I said, who got the biggest appetite for Kenya ladies?
It's your boy, Matrice.
I'm a super crazy guy, joko toka na hii.
I said, the eye, the jummy jummy. Jummy jummy, I see the eye, the jummy jummy, jummy jummy. Jina ni matizi, aka mwenda mtizi. Shama we ni manzi, unakatika hivi. Juu kwa simiti, ingine juu ya kiti. Unazungusha tu, ukienda chini. Unaniangalia, akutambili. Uza, atunasikia dhiki. Wacha harika, vita chimi mini. Kifiko, asa
kupiga mi Nita kupiga mi Anza kwa kutanda kuma nipi kwa ki I said the eye, the jammy, I said the eye, the jammy. Jina ni matizi, aka when I'm busy. Chama weni manzi, unakatika hivi. Juu kwa simiti, ingine juu ya kiti. Unazungusha tu, ukienda chini. Unaniangalia, na kurushia mbili. Na kuguza haga, unasikia dhiti. Wacha haraka, vuta chini mini. Tukifika home, takupiga mi. Takupiga mi. Anza kwa kitanda, tumalize kwa ki. Nitakupiga mi Anza kwa kitanda tumalize kwa ki Manze hiyo ni fiti
Tini
kwa tini Ndiyo mchezo wa kisasa
Juu kwa juu
Ndiyo mchezo wa kisasa
Tini kwa tini
Ndiyo mchezo wa kisasa
Nyongwa
When I move, you move.
Just like that.
Hell yeah. Hey, DJ, bring that back.
When I move, you move.
Just like that.
When I move, you move.
Just like that.
When I move, you move.
Just like that.
Hell yeah. Hey, DJ, bring that back.
Shika glasi, weka barafu. Mimi na kinywaje nua kwenye mashavu. Leo ni leo, msema kesho ni bafu. Wakitaka wastake game yangu ni chafu. Shika glasi, weka barafu. Mimi na kinywaje nua kwenye mashavu. Leo ni leo, msema kesho ni bafu. Wakitaka wastake game yangu ni chafu. My mic is in my hand, I'm Fukoni na mbachu. My damn kibao jama, leo na kwachu. Si kama kawaida kwa wengine ni jabu. Kiswahili kitambaye wote wanifahamu. Na kama hawelewi shika kamu sibabu. Siyo gope sa zingine Kiswahili ni tabu. But weka piti basi weka nidhamu. Wewelewe hima ana na welewe sababu. Ya msani mwenye makini timamu. Nikirap maneno ya nayo chonga fahamu. Kweli wenda pole hajiteki jama. Na waliotani wakumbele wakonyuma jama. Yep. Shika glasi, weka barafu. Mimi na kinywaje nua kwenye mashavu. Leo ni leo msema kesho ni bafu. Wakitaka wastake game yangu ni chafu. Shika glasi, weka barafu. Mimi na kinywaje nua kwenye mashavu. Leo ni leo msema kesho ni bafu. Wakitaka wastake game yangu ni chafu.
Lazima nkuvae Nimetoka ghetto nyeri ruale Nina umajengo kuliko wale Mini mruri nite mgenge
So it's about that time y'all got to know About that cool kid corner with that real nice flow With them real nice caps and the real nice
nice mix. I still hang with good guys and sleep with bad chicks. I'm hot, that fire, that fever. I still make the beats that bump speakers. So I say rock you, Lisa, Kwani, Nani, ha. Just know the cancel about to bring the house down.
Damn, let's see what you want, 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 what
Lego vich mas go dollar. Bango tooth. Pesa tango ya. Nyota in Paris, a walk London, kanyo be akalo Berlin, kanyo. Pa ang ni penda ba ni penda mo?
Hey, inalando pile pile bendu winja. Inalando pile pile bendu winja. Nango bango tooth. Jawada bango tooth. Ah, bango tooth. Wanya boro bango tooth. Inalando pile pile bendu winja. Inalando pile pile bendu winja. Nango bango tooth. Jawada bango tooth. Ah, bango tooth. Wanya Lego.
Alando pile pile bendu winja, hey. Mini papa uliza winja, all black everything, kiluanga ninja, money over everything, japeri pay winja, hey. Na spoofu ni king ya bank manager uniliza Mr. Hanga, tuka uono to, iduaradi, hey. Alufa bitch, ango, alufa par, ango, million a chill, kanyo, ochona mo, kanyo. Na ma rap wameva yellow, hapo back city wambio nangalie gari, juu squeeze wamekua kanjo, si give a fuck man, nimekua vajo, rap kwa damn man, neja toka pacho, njeli ni ya o, octopus o Obama, na pia sijasau, Lumumba pato, no wonder squeeze ni keep under stage, na chaga favorite rap hapo na mkono kwa kichwa na anawika mayo.
Inalando pile pile bendu winja, inalando pile pile bendu winja, nango, bambo tuch, jewada bambo tuch. Bango tuch, wanya boro bango tuch. Inalando pile pile bendu winja. Inalando pile pile bendu winja. Nango, bango tuch, jawada bango tuch. Ha, bango tuch, bango tuch.
Suju dem sini dangerous, dangerous. Suju dem sini dangerous, dangerous. Suju dem sini dangerous, dangerous. Suju dem sini danger, danger, dangerous. Darling, hey a darling, a darling, hey a darling. Moto, anasema manja wezi yenga chale musoto wadi chao Koka tukune kamoto selfie Kwenye bandu tukunde kasota kaditu Uyu ndemsi ni dangerous Anafanya lo yangu ikimbie maladhan Maladhan skylab chati nimba ye matoti Saishu ni nyamwaye kumukuna ma Uyu ndemsi ni dangerous Ako fete asyo mwenye high class Anafanya ro yangu iruke summer sad Na love potion ameni pair upper jazz Upper jazz ni mutavya Ewe undu mwingwa Nerequisha, Nemota, the other Umbu Lingua, and Ninga Money Pressure. We just see the danger. Then tell us the danger. Then tell us the danger.
This is VJ Bill representing Street King Empire DJs.
mekali ya mataa shani funga paka bawa na niteke na vyo bandisika. Yani vile akesha banduka ana kwa chumbaka dhuda yani na jipata majikita.
The real street king, mashore, mashore, your girlfriend,
makole, makole, Larry Bass. Pile wako tuma gode magode na tuma wode mawode na kaleo kutingizika.
Pretty lady dance with me. If everybody wanna stop and stare, treat a woman wise for me. Kila mtu wana songa over there. Kame ni twende kusamba over there. Chiziki takubamba, oh yeah. Oh yeah, mziki takubamba over there. Kimona pila nabo mubu chapendeza. Kila nabo songa watu wengi wanafonga. Kimona pila nabo mubu chapendeza.
This is the DJ who makes your favorite DJ pee hearing his name. Dave. Pants down, get your freaks on.
Nacheka, utadhani vuti Mara niko maji, utadhani mini tangi Macho nyekundu, nimegeuza garangi Unanijua, ujinga misita kangi Unanijua, twakimiu wanaua Mini kamea, utadhani mima hua Jina kubwa, nadhani unanijua So kikundi serikali, basi nani ya naswali Yani ngoma ingine kali, yani tamu kama sali So miweka, watoto tumina weka Niko Tribeca, niko Gage tunawaka Nataka kuteka, kisha niingie keja tuku weka 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 tena sana Najifanya ni medos kumbe nongeza gados Asubuhi ikifika na rudi tu pale pale tu
Weka 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 tena sana tuna weka 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 tena sana tuna weka 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 tena sana tuna weka 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 tena sana
Buganya mini beste ya kutu Nina mapesa nimeweka kwenye wolenje Kuna msupa amepoteza makibenje Nina kitu kwenye boxa kakonje Kuna kale kabaruja pia kakwenje Unakaweka gazana kibondo wakanafanya Miwaka na wakusanya wana nitaka buganya Nabadilika kaka milioni tubonge Nasema tubonge, acha nigonge Wanasema ninabo, wanasema sinado Cheki hafla every show na wakombe shagado Na mafanzu wanasema
buganya wewe
wa show Ama pala kitu wanaweza katuweza
kama kama mbuku we utanipulizia juju niko nasi ni kama niko juu ya njugu niko rada yako nika niko jaba kilo nusu vile unatupa sign kama tuko gembu si first of all umeni mada na kila mie what is mina kuvibe na kijade yani jabe biwa mie mfukoni nino huru na madanie lakini si unajua mimi mtu fulani biskuti ni kule nikiwa ndani tusonge na gedha nikague mabidha kwa gari mpaka mitaa tumaliza janda fulani
all the sunshine
to yako baby
don't stop till I make you mine
oh, you can't stop baby
taku fuata
Kwa chakula la bro, si tu vae fa Kamata matata tamu kamata shata sababu leo ni fiesta, yeah, forever. Mambo vipi utaweza kwani tutacheza forever mpaka asubuhi hakuna kwenda, no 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 gana tu baba mbaga je, no 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 gana tu baba mbaga je. They call me sugar, they call me daddy, the girls them love me, love me, love me. They call me sugar, they call me daddy, the girls them love me, love me, love me. They call me sugar, they call me daddy, the girls them love me, love me, love me.
Tuwa mare mare anasema vile hare mekua ka. Na si pia ero ajuu venye tunachomeka na juu anasema ndio limba ha in bamba kimkamba ha nafikia una ngoma mpya kuleta hit first 20 and I'm feeling so great. Tuna sin of light. Itabidi nimekuwa polite. Ama niambiwe mimi ni alive. Tuna anza story zingine za ovyo. Napenda makonkodi, napenda wase wa rodi, na cheki wase wa sodi. Sina shida na anybody. Ulisikia ile story ya Huda. Angeokoka ingekuwa na ushuhuda. Siwe ndo limba mba. Hauna fair but umenibamba. Nasikia una ngoma mpya. So leta hiyo for a strike.
Fast bun, Erisa dem a dance a last bun. Fast how we fast like you send ball cross. Come make we show them how the ting go. Ting ting go, 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 ting ting go. A lot of bugger things about you dem a chop out. Now I me no say dem a broke like a chat mouse. I when me step out the road dem a run go. Big man ting no time fi babysit them. Gangsta girl me na let go. She callin me one like a rainbow. Yeah, girl, easy and simple. No for them all over we tingle. Ting tingo, 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 ting tingo. Them say Frankie you the best,
yeah man.
Dance all me say a ranty,
yeah man.
Make everybody want to dance this,
yeah man.
Nobody boy can try this,
yeah man.
The girl them want to link with we to the bed. Them say them want to stick with we to the end. Again they want we put it in any day. Them love the way we deal with it. Ting ting go, 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 ting ting go. Me a di dance all fast bun. There is a dem a dance all last bun. Fast how we fast like you send ball cross. Come and push all them out the ting go. But when they pan the corner, they want to see we go. Now I judge and make it strong that we brought out. We let them pan the show and they must them show we low.
Je veux danser mama. Honga yonga 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 yo mama. Take you downtown to disco. Let me kwa jiniki you know. Yo mama na mzaya na kubeda.
I wanna see the ladies lose control. So turn around. Give it to me. Give it to me baby. Passionately.
Nalingi yo mama. Mama nyanda kuyanza yo mama.
Club niko pale kanisani na pia nimekuja na jirani na ameniambia ka story flani ya vile ya mejam na story ya serikali akasema wasiasa ni wawongo hawasaidii watu isipokuwa yule Sonko. Nikasema usitegemee watu. Na pia nimekuja na jirani na ameniambia kasori flani
ya mbe ya mezama na story ya serikali.
Esiko club niko pale kanisani. Na pia nimekuja na jirani na ameniambia kasori flani
ya mbe ya mezama na story ya serikali.
Akasema wasiasa ni wawongo, hawasaidii watu isipokuwa yule Sonko. Nikasema usitegemee watu, watakukanyagia na kwani we ni kiatu. Kwangu ni kutegemea Mungu, ndio ukiendelea wanasikianga machungu. Na mimi nasema meza dawa basi, juu Yesu ndiye amenipatia hii nafasi. Na mimi namfanyia makazi safi, peleka machuki malichafu katikati. Na wale wametoka kule ghetto, jua tu you got too much potential. You got too much potential. Africa, you got too much potential. Dig this instrumental. Success is not accidental. Sister, you got too much potential. Utamasi kuchezee mental. Sikila mtu wanakuonyesha dental. Anachua success si kitu accidental. Ni Mungu alinipatia kazi, kuwepa nikachipata kwa tumbo ya samaki.
Hey, put it down, put it down. Iko down, okota.
Hey,
put it down,
hey,
put it down. Kama iko downtown, okota.
Hey,
put it down, put it down, put it down. Iko down, okota. Put it down, put it down, put it down. Kama iko downtown, okota.
Hey, Omogambi. Niko pale, niko pale, niko pale. Nipe shilingi, biz kwa wingi. Fanya game, puta post misiringi. Bado nina dola, shilingi. My time za kupare maji kwa wingi. Baby, nitopanye never songo. Tell me what you want, tell me what you felt. Show me what you got, baby, what's the deal? Put it down, kiss it down. I came for the top, I came for the cash. Bado, wanna bonga sana, wanna copy sana, wanna two for nana, bro. I'm the king with the power, walk it down. I'm the son of Sunza now. Let a beast, let a dog, but you fall up, let them pally. More money, more power.
Put it down, put it down. Put it down,
hey,
put it down. Kama iko downtown okota.
Hey,
put it down, put it down, put it down. Iko down okota. Put it down, put it down, put it down. Kama iko downtown okota.
Hey, hey. Big chief, niko pale, niko pale, niko pale.
Wana chocha, ati wana switch lanes. Mi niko Europe, niki switch planes. Layover Belgium, touchdown Frankfurt. Niki rudi 9, nimeokota. 3 days later, nimesota. Another 3 days, nimeomoka. One more week, umepiga order. Saswara ya msoto, imenitoka. Yes sir, put it down. Big chief, mwenye town. Big dreams, at now juu. Kesho hatujui sojo, put it down. Hey, misi juu.
Follow me, they follow me, they silent. Buga mini, mgenge mini parent. Apparently, nakuwaga na mamaze kibao. Wana mangaga kwa keja juu wako maubao. Wana penda gama fruit, wana kula banana. Wameja sana kwa keja, cheki wame banana. Una jeans to really, cheki tuna banana. Wamekata maji sana, cheki wana kwa nana.
Kuhamba pika saluti, wakitubo wana wana heshma. We getting the money, we spending the money. We let it talk, you can go and keep your change. Wana sugar, eh, wana sugar, eh.
I'm the best in this chain, that's the motto. Feeling like a million, like I just won the lotto. My man's in the back of the club taking photos.
And yes,
I'm the baddest bitch in the whole world. No compromise, this the hottest combo. If I want it, then I gotta have it pronto. But I strongly suggest that you better get to going before I hit you like a 747 Boeing.
Who that? It's your boy K.R.I. Lulem Luya Wabusia, FYI. I'm an everyday hero. Mjaka got hero, nina KCD, nishouza KBY. Unaito Perry, we msupuka Katy Perry. Come closer, bunga nami, shika kiti, Katy Perry.
Katy Perry.
I'm Dakadabra, mikono kwa brother Barbara. Tuna misbehave na brother kwa brother Barbara.
Side, tuko hapa piga saluti. Wakituona wana heshima. We getting the money, we spending the money. We let it talk, you can go and keep your change.
Wanna
sugar, wanna sugar, wanna sugar.
Shinda Gaina.
jiko keja tuna manaira aterere leke gwere sina saya kuonesha kitambi sauna aterere leke gwere sina saya kuonesha kitambi sauna
Wabe 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 Uniko nukula pasi sema wabe Nimekoma kwenye game kamu gabe Pengine nitapika tumia karu wabe Genge anisi naishi tuki babe Nina tutem na ita baby baby baby
Presenting Street King Empire DJs.
Kamzazi wacha nikupe malezi Jikon bado kuolia nevi.
Bado najichocha, 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 bado najichocha.
Koro wake Elise.
Get kick a hole, see. So that you know we be top ranking. Locking down every show, you know.